kubaho biruta za kaminuza ahubona byibuza usabona ibyiza uzamurikiza uvunwa n'ubusa nibuzi neza isunganiriza sineye gutya banyitiranya n'ibimanuka niyamafuti y'umugabo usabyikira umpemererabo niyamafuti y'umugabo usabyikira umpemererabo sishaka sishaka imisururu rwagwa sishaka 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 iyo nkono yitabi sishaka
sigaye mbona imbata gusabira ganje bararasa imyambi basatu n'icupa ntigacyura buri izo nkovu mu maso ntibiba amahirwe urabona ameshatu nge nanjye nibaze ntizibemera ziba ku mutima bikube ishusho y'ubuzima ugomba kuzirurunuka njya mbona ibibazo bye byose abivunja micupa agashahara nagira imbari n'umubazi biba mu rugo arataha imifuka yikamye abazigimuhira nge nanjye nibaze iziremera ziba ku mutima bikube ishusho y'ubuzima ugomba kuzirurunuka
sishaka gupfa kubaho biruta za kaminuza ahubona byibuza usabona ibyiza uzamurikiza uvunwa n'ubusa nibuzi neza isunganiriza sineye gutya banyitiranya n'ibimanuka niyamafuti y'umugabo usabyikira umpemererabo niyamafuti y'umugabo usabyikira umpemererabo sishaka sishaka imisururu rwagwa sishaka 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 iyo nkono yitabi sishaka utangiye bigoranye uvangiwe nibyo narahuye siwe jye banza wubame sabizeze we waravangiwe najegeze imiringa wahoranyikanga nk'abaringa umugezi udasuma bayobega ubwoko bw'igisimba n'ubutera urutoki barisanga munsi y'urutoki banyereye bateruye ingobyi nyagasana ndinda bahakanye sishaka gupfa kubaho biruta za kaminuza ubona byibuza usabona ibyiza uzamurikiza uvunwa n'ubusa nibuzi neza isunganiriza sineye gutya banyitiranya n'ibimanuka niyamafuti y'umugabo usabyikira umpemererabo niyamafuti y'umugabo usabyikira umpemererabo sishaka sishaka imisururu rwagwa sishaka 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 iyo nkono yitabi sishaka